yani hata zile sports. Sports, huwezi kimbia bwa. Huwezi. Environment.
Na mwe ni mgonjwa. Eh? Mwe ni mgonjwa. Mbono perform. Mbono perform. Mbono perform. Yoni yako?
Black Market Records.
Yeah. And your clamor. Yeah. Ah.
Big 20.
Min kona gat. Na demyango kona bats. Si bat. Napenda nikidung ganga. Hiyo dat to si catch. Unapewa mecho perform. Why? Unapewa mecho perform. Why? Spells ni deadly kila aina. Unapata leo perform. Why? Unapewa mecho perform. Why? Unapewa mecho perform. Why? Spells ni deadly yeah. Kila aina. Unapata leo perform. Why?
Sneaky link attached. Na shingwa why? Na ichapa ndo na chuck. I'm just that kind of guy. Na weka ntema kidogo njazi wa karai. Makofi ni kizaba ni mazaba zaba zai. Big spoon, maragwe on my plate. Sina kelele, I just wanna get a taste. No more cream for your cake. Sina gamasi, I can make you say woshe. Kiuno yo kiuno yo kiuno yo kiu. Kwa DJ unadunda, sina pendo kijitu. Kama season, kiwa chini woko juu. After lika ni mabugu.
Unapewa mecho perform, why? Unapewa mecho perform, why? Spice ni deadly kila aina. Unapata leo perform, why? Unapewa mecho perform, why? Unapewa mecho perform, why? Spice ni deadly kila aina. Unapata leo perform, why?
Painting mali safi adi chuma ina blush. Anageuza kuku danger kwa 1 minute man. Danger ah yeah. Vila na ak nisha mwaga na tabadu siko in it fam. Love language yake nao ni physical touch. Anakupea mechi safi yani vile inafa. Styles ni deadly uta chizi jama. Peng ni mpole but hobby yake ushera. Kuji gas ati muki ni penda perform. Wherever whenever toki sundia kwa chom. Ati baby mini pro akaniambia ni mshow. Hata dakika ijaisha nisha mwaga
adi so. Unapewa mechi o perform, why? Unapewa mechi o perform, why? Styles ni deadly kila aina. Unapata leo perform, why? Unapewa mecho perform, why? Unapewa mecho perform, why? Space ni deadly kila aina. Unapata leo perform,
yeah,
why?
Yeah. Who am I? Ololo, 1 minute man. Stingo moja inatosha dem deal with that. Nitoke nipige kazi. Alafu unataka nikupe Thanksgiving nut. Mina wewe nikimwagandani. Uka enjoy baby na sita fadhali. Tukachapa mechi bana hadi finali. Sai unadai ati mini boy flani. Siku perform sana ati siku wana power. Venye tulichocha na manzi utapagawa. Hisi ndogo manze hini long tower. Style deadly I boy eka lawama.
Minko na gat. Na demyango kona bats. Si bat, napenda nikidunga nganga. Hiyo dat to si catch. Unapewa mecho perform, why? Unapewa mecho perform, why? Styles ni deadly kila aina. Unapata leo perform, why? Unapewa mecho perform, why? Unapewa mecho perform, why? Styles ni deadly kila aina. Unapata leo perform, why?
Ana lazima unipe kamio. Sikuje kamio basi.